madaxweyne Trump ayaa markiiba khudbadiisa ku bilaabay in uu saxiixi doono wareegta madaxweyne oo uu ku cafinayo dadka ku eedaysan in ay weerareen xarunta Kongreeska 6-dii bishii January ee sanadkii 2022. Trump oo dadka uu cafinayo ugu yeeray la heystayaashii 6-dii Janaayo ayaa yiri:
So now the work begins. We won, but now the work begins. We have to bring them home. And you know, tonight I'm going to be signing on the J6 hostages pardons.
Hadda ayay shaqada bilaabmaysaa, waanu guuleysanay. Caawa, waxaan saxiixi doonaa cafinta la heystayaasha 6-dii Janaayo, taas oo ah si ay dibadda u yimaadaan. Trump ayaana markii uu xalay tagay xafiiska sida ukunta oo kale u qaabaysan ee ay ku shaqeeyaan madaxweyneyaasha Mareykanka ee ku dhex yaala aqalka cad qalinka ku duugay dekireetada madaxweyne ee uu sida buuxda ugu cafiyey eedaysanayaashii 6-dii Janaayo. Xafiiskaas ayaana ka dhigan in xabsiga laga sii daynayo ilaa iyo 1,500 oo qof oo u xiran ama eedaysanayaal u ah weerarkii 6-dii January lagu qaaday xarunta Kongreeska ee magaaladan Washington DC. wuxuu kaloo saxiixay amar xaalad degdeg ah gelinaya xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico, halkaas oo sanadihii u dambeeyey ay ka soo tallaabayeen muhaajiriinta. Intii uu joogay garoonka kubadda kolayga ee Capital One Arena iyo markii uu ku laabtay aqalka cadba, waxuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu xalay saxiixay dekreetooyin madaxweyne oo dhowr ahaa. Wareegtooyinkaasi madaxweyne waxaa ka mid ahaa amar buriyey ilaa iyo 78 dekreeto oo uu horay u saxiixay madaxweynaha isaga ka horeeya Joe Biden ee xafiiska ka baxay isniintii shalay. Wareegtooyinka kale ee uu saxiixay Trump waxaa ka mid ahaa amar madaxda xafiisyada ka xarimaya inay soo saaraan xeerar ilaa uu maamulku cusub si buuxda ula wareegayo shaqada dowladda. Wareegto amraysa dhammaan shaqaalaha dowladda federaalka inay si buuxda ay ugu soo shaqo tagaan xafiisyada, halka markii hore loo ogolaa in maalmaha qaar ay guryaha ka soo shaqeeyaan. Wareegto ku amraysa wax kasta iyo wakaalad kasta oo ka tirsan dowladda federaal in ay ka shaqeyso sidii ay u dhimi lahayd qiimaha maciishada. Wareegto Mareykanka ka saartay heshiiska cimilada ee Paris, sharci amraya in la soo celiyo dhammaan xurriyatul qowlka iyo ka hortagga faafreebka dowladda ee xurriyatul qowlka, soo gebagabayso adeegsiga in awoodda dowladda loo isticmaalo hub ka dhan ah siyaasiyiinta ay cadowga u aragto ee gudaha. Madaxweyne Trump ayaa qaar ka mid ah dekreetooyinkaasi madaxweyne ku hor saxiixay 10,000 oo ka mid ah taageerayaashiisa oo ku sugnaa garoonka kubadda kolayga ee magaaladan Washington DC. waxaana mar walba oo uu saxiixay dekreeto gudaha garoonka isqabsanayay sacab iyo mashxarad. Mar uu ka hadlayay canshuuraha uu ku soo rogi doono badeecooyinka qaar ka mid ah dalalka dibadda, ayuu Trump sheegay in tacriiftu ay Mareykanka hodan ka dhigi doonto. Intii uu ku jiray ololaha doorashada, ayuu Trump wacad ku maray in uu canshuur xoog la saari doono badeecadaha Mareykanka uga yimaada Mexico, Canada iyo Shiinaha. madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa muddo xileedkiisa labaad si rasmi ah ugu bilowday isniintii shalay, kadib markii loo dhaariyay xilka madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka.